Mina ngino Jesu wami handikundi kamne
Mina ngilo Jesu wami
eternity
I will never fail.